Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika hivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose no kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mwadusanga no ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi, ni umwanya w'ikiganiro cyerekeye ubuzima Ijwi rya Amerika ribategurira buri wa gatatu. Ikaze mwese kuri radio yanyu, dufatanye kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu. Mwese muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranyo aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Ikaze mwese bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika. Uyu munsi turavuga ku bibazo by'abana bavukana ubumuga. Abo bana namwe aho muri murababona, bafatwa bate, bitabwaho bate n'abaganga babihaguriwe? Ese nk'wowe nk'umubyeyi cyangwa se umuvandimwe w'umwana wavukanye ubumuga, iki kibazo ukibona ute? Nimuze rero dusangire inama n'ibitekerezo. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima w'OMS gereranya ko abantu barenga miliyari imwe babana n'ubumuga, ikavuga ko umubare w'ababana n'ubumuga ugenda wiyongera ku ruhande rumwe biturutse ku myaka y'ubuvuke cyangwa se y'ubukure, hamwe n'indwara zidakira ziyongera. OMS kanavuga ko ubumuga butavukanwa gusa, ko ahubwo bushobora no kuza igihe icyo ari cyo cyose, bwaba ubw'igihe kirekire cyangwa se ubw'igihe gito. Iryo shami ry'umuryango w'abibumbye navuga ko niyo serivisi zo kwita ku bantu bafite ubumuga ziriho ziba zitujuje ibisabwa byose cyangwa se zidafite uburyo buhagije zakwifashisha, OMS kavuga ko bikenewe cyane kongera serivisi ku bantu bagendana ubumuga mu bigo by'ibanze nderabuzima, by'umwihariko ibigo bifasha abamugaye gusubira mu buzima busanzwe. Mu kiganiro cy'uyu munsi twatumiye impuguke mu kwita ku bamugaye, hakaba n'umuyobozi w'ibitaro bya Rilima bizwi ku izina rya Centre de Chirurgie Orthopédique Pédiatrique et de Réhabilitation Sainte Marie de Rilima. Twatumiye kandi n'umwe mu basosiyari ukora muri ibyo biro, muri ibyo bitaro, hamwe n'umubyeyi witangiye kugeza abana benshi bamugaye kuri ibyo bitaro bya Rilima, akaba abakura mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Turaza kuba turi kumwe kandi n'umwe mu bana bavuriwe muri ibyo bitaro bya Rilima, ubu akaba hari intambwe amaze gutera. Mube hafi rero muganire nabo. Ntabatindi ariko inkuru nziza nuko nkuko tubimaze kubivuga, abantu bamugaye cyane cyane abana bavukanye ubumuga bari bakunze gutereranwa n'imiryango yabo, ubu iyo miryango yongeye kubakunda nyuma yaho aho icyo kigo cya Rilima mu karere ka Bugesera mu Rwanda habonetse ibitaro bibavura, bakabasha kugenda ndetse no kwikorera imirimo imwe n'imwe. Nkuko nabibabwiye rero dutangira uyu munsi, twabatumiriye inzobere mu kugorora ingingo zamugaye, muganga Albert Nzayisenga, ari nawe uyobora ibyo bitaro bya Rilima. Araza kutubwira muri make uburyo bakoresha mu kwita kuri abo bana. Dr. Nzayisenga, turi kumwe?
Ni
rwose nguhaye ikaze ku Ijwi rya Amerika, ngushimira n'uyu mwanya uhaye radio Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo.
Natwe turabashimiye kandi dushimiye n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika aho baherereye hose, cyane cyane abana bivurije Rilima n'abakiri kuhivuriza.
Noneho muri make mwatubwira abana mukunze kwakira bafite ahanini ubuhe bumuga?
Murakoze Jenny. Abana dukunze kwakira twakira abana kuva ku myaka ku mwana yavuka kugeza ku myaka 18 bafite ubumuga butandukanye. Hari ubumuga bavukana, hakaba n'ubumuga bashaka kugira mu buzima bwabo bitewe n'impanuka cyangwa ubundi burwayi yaba se ari uburwayi bw'amagufwa, za infection, kanseri. Ariko cyane cyane tugira abana umwihariko wacu n'abana bavukana ubumuga bavukana ubumuga bitewe wenda n'ibibazo byo mu kuvuka cyangwa se n'ubundi burwayi umuntu avuka afite. Muri make ni bene abana twakira baguranye ingingo tukazigorora, tukaba twabakorera operasiyo shirikari, tukababaga, tukabaha insimburangingo cyangwa se inyunganirangingo.
Abo bana rero hari n'umuntu ubafasha muri icyo gikorwa cyo kubageza kuri ibyo bitaro byanyu. Nagira ngo twakire na Java Nkurunziza, uratwumva?
Ndabumva.
Ikaze nawe ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Aba bana ubakura he igitekerezo cyo kujya kubazana ukabageza ku kigo, ku bitaro bya Rilima cyakujemo gute?
Iki gitekerezo cyatujemo, ndabanza kubashimira mbere na mbere umwanya muduhaye kugira ngo tubabwire amakuru y'ibyaba bana n'uburyo tubageza Rilima. Iki gitekerezo cyatangiye mu mwaka w'2009 tugifashijwemo n'abaterankunga baba muri state ya Colorado bakora mu mushinga witwa Global Health Initiative. Urimo uranyumva?
Yenda kumva rwose.
Hanyuma rero niyo twatangiye kuvuza umwana wa mbere witwa Emmanuel. Ubu kugeza ubu tumaze kuvuza abana bagera muri 89, abakobwa ni 47, abahungu ni 47, abakobwa ni 42. Hanyuma rero umushinga warakomeje, yatumye tugira motivasiyo kugira ngo dushakishe hirya hino mu gihugu, kubera ko twabonaga bafite ikibazo gikomeye. Abo bitaho ni abafite ikibazo cy'ubumuga bw'ibirenge, ibirenge bireba nabi bita kebo cyangwa se club foot.
Abo bakunze kuboneka rero. Abo bana bakunze kuboneka cyane mu Rwanda,
baraboneka rwose. Iyo bibaye guhaye ni ukuri, ndibaza ko barabaterankunga bashobora kuba hari ubushakashatsi babikoramo kureba impamvu y'ibitera by'indizi, ariko nibo dukorana umunsi ku wundi. Urumva bamaze no gutanga amafaranga agaragara kuri biriya bitaro bya Rilima, kuko nibo bishyura byose, aho baryama, fagitire yabo y'imiti n'icyo byose no kubabaga. Kandi barabagorora bigakunda, ku buryo n'ababyeyi babo rwose nk'umuntu ukunda kubonana nabo mu gihe nagiye kubafata cyangwa se iyo batashye bavuye kwa muganga bagezayo, barishimye cyane. N'amahirwe bagize, ubona bavuga bati ni umugisha wavuye ku Mana kugira ngo abana babo bashobore kuvurwa. Kandi akenshi ntibanatekerezaga ko ubwo bumuga bushobora gukira, ariko rwose hari Rilima barabagorora, ibirenge bigatungana ku buryo bataha bambaye inkweto bakandagira neza.
Ni ikintu cyiza cyane. Turi kumwe nanone n'umusosiyale wita kuri abo bana muri iryo vuriro cyangwa se ikigo cy'ubuzima cya Rilima, ni Madame Teofira umubyeyi. Nawe uranyumva? Ongera ijwi twumvikane ngo uhaye ikaze ku ijwi rya Amerika. Namwe mwakoze kwitabira ikiganiro. Hanyuma umwe wowe nk'umusosiyale, icyo ukorera abo bana, icyo ubamarira iyo bakugezeho aho ngaho ku bitaro ni iki?
Hano abana bakorerwa ibintu byinshi n'umusosiyale. Barakirwa, twamara kubakira tukaganira n'ababyeyi babo iyo babazanye, cyangwa se iyo bazanye n'abakindiye ababyeyi babo ababishyurira, tukaganira nabo, tukababaza ibibazo byinshi bijyanye n'ubuzima bwabo muri rusange. Ariko abana iyo bageze no mu bitaro turakomeza tukabitaho, kubagaburira mu kubashakira ababarwaza zaba ari mu nshingano za serivisi sosiyare tukaganira n'abana cyane abana bakuru bakasugira ubuzima bwabo babagamo hanze y'ibitaro uburyo babafataga tukaganira byinshi cyane bakatubwira amazina babitaga tukagerageza noneho kubereka ko baje mu bundi buzima byiza tubakunze bakavurwa ariko tunabafasha mu buzima buri sosiyare tubereka ko turi kumwe nabo tubakunze kuko cyane cyane n'abana baba barajugunywe n'ababyeyi ariko iyo bageze hano tubinjiza mu buzima bwiza bakagarura ubuzima bwiza ni ubwo buryo tubafashamo hano nk'abasosiyare.
Yego, dufite amahirwe kuba turi kumwe n'umwe mu bana banyuze muri ubwo buzima, nawe ndumva yatubwira uko byamugendekeye. Uravuga uti hari n'amazina babitaga, wowe Zahara Rujugiro uranyumva?
Ndakumva. Ejo ni
ikaze ku ijwi ry'Amerika. Tugize amahirwe yo kuba turi kumwe nawe kugira ngo utubwire ubwo buzima umwana wamugaye wavukanye ubumuga ahura nabwo, watubwira muri makeya nawe wahuraga n'abakwita amazina, byari byifashe gute utari wavurwa?
Ego, murakoze. Ubuzima bw'umuntu ubumuga yaba yarabuvukanye cyangwa atarabuvukanye n'ubuzima burebure mu kuri ubwo nakwita buri negative, kubera ko sosiyete tubayemo cyane cyane harimo abantu nk'uko sosiyare yabivuze batwita amazina ugasanga uciyeho, kandi ngendera mu mbago n'urugero ndiye bajyaga bakunda kwimuka igicumba ikimuga amazina nk'ayo ngayo ugasanga harimo nyine batakwiyumvamo baguha akato ku ruhande rumwe, wenda bishobora kuba bitarambaye ariko byarabaye kuri bagenzi bandi bandi, ugasanga ufite nk'umubyeyi n'urugero ugasanga umubyeyi araguhisha ashaka ko sosiyete ikubona cyangwa se ntari proud yawe, mbese araguhisha arigira nk'aho mutaziranye ibintu nk'ibi. Gusa umunsi twageragirira impamvu abenshi baratwakiraga, cyane cyane ko hariya ibizima ntabwo bakira umwana ngo bamwakirane n'umubyeyi. Iyo ageze y'umwana baratubwira nyine bakubwira ati gusigara mu bitaro umubyeyi wabisezere tuzakwitaho, aho umubyeyi mbese atari barahamubera ijana kurindi. Ikindi nakongeraho ubuzima bwa hariya ku bitaro ibizima ku muntu ufite ubumuga cyangwa se ku mwana ufite ubumuga badukoreraga buri kimwe bakakwitaho mu buryo buri sosiyare, uburyo mu mibanire y'abandi bakakwitaho ndetse no mu buryo bw'ubuvuzi, kuko nta mwana wavaga hariya ibirima adakize. Niyabaga adakize neza ariko hari icyabaga cyahindutse kuko yaje ameze, ugasanga ni byiza cyane.
Abana se Zahara, abana hagati yanyu muri ku bitaro bumva bamerewe gute mu mushyikira na muti?
Uko abana cyangwa se bagenzi bacu bose nyine ukuntu twashyikiranaga, kubera ko ibitaro hariya byatwigishaga urukundo uburyo nyine babaho muri sosiyete, icyo nakwita social interactions mu buryo bw'abanyamahanga. Ukuntu rero byagendaga usangaga iyo winjiraga ibitaro ukisanga nyine ugeze ahantu utazi, abahamenyerewe cyangwa se bari mu kigo, ikintu bagufashaga kumenyera nyine ikigo, bakakubwira hano bimeze bityo, ndetse ukisanga muri sosiyete kwakira sosiyete igukunze, ugasanga utandukanye ugeze mu buzima cyangwa ugeze muri sosiyete itandukanye n'iyivuyemo hanze. Urumva hanze batwitaga ayo mazina dukomereka n'iki, ariko iyo wageraga mu bitaro uhitaga ubona atari wowe wenyine, ukumva urisanzuye, ukumva urishimye, byishimo bikiyongera umunsi ku munsi, kuko nta kintu umwana yashoboraga gukora mugenzi we atagikora. Nk'iyo yabonaga nk'akantu bamusuye, wenda n'urugero nk'ababyeyi be baramusuye ko baradusuraga, ntabwo babanaga natwe ariko baradusuraga, nimba akuzaniye nk'akantu ukaba wumva ufite ishyaka ryo gusangira na bagenzi bawe, ukumva umwana badasuye kwinjira ababaye, ukumva wabwira ababyeyi bawe nabo bakazajya baza kumusura, mbese ubuzima nk'ubwo wumva abo twabanaga mu bitaro wasabanga tubanye neza
yego ubu wowe warorohewe uragenda uracyagenda kumva go ariko ubuzima bwarahindutse
ego ukuntu nagiye meze n'ukuntu meze ubu ngubu biratandukanye cyane nagiye mfite ubumuga bukabije ariko ubu naregutse nubwo ngendera mu mbaga ariko ngendera mu mbaga imwe mu gihe nageze ariko ubu ngubu nanayirekura imwe nkaba nagenda ntayafite ikintu kidakingora niko ntarabasha nyine kwiyumva mu mutwe mvuge nti ndirekuye ndetse ndayirekuye naho ubundi ndagenda nta kibazo
yee urakoze kuri ubwo buhamya rwose duhaye reka nongere mbaze muganga Albert Nzayisenga aratubwira ko mwamufashije ku buryo bugaragara kandi abyishimiye akaba yishimiye nuko n'abandi bana babayeho yagubaze gatoya mukorana mute n'ikigo cya Gatagara aho abana nabo bafite ubumuga bw'amaguru basanzwe bavurirwa
murakoze cyane Ingeni mu by'ukuri imikoranire yacu na n'ikigo cya Gatagara ni imikoranire isanzwe y'amavuriro afite misiyo zijya kumera kimwe iyo bafite umwana babona ko intervensiyo zaho cyangwa se ubushobozi bwo kuba kumuvura ku rwego rwabo bushobora kuba bwaba bwizirima bashaka kutubaza tukajya inama y'imikoranire cyangwa se icyo twafasha umwana twabona hari icyo twabarusha bakamutwoherereza Gatagara inagira kandi uburyo buri specialize hari bwo kuvura abana cyangwa se kuba education integre kuri abo bana bafite ibibazo byihariye ubwo natwe tuvuye umwana tukabona ku by'ingingo bimeze neza ashobora kuba yagira bimwe na bimwe bifasha urwego rw'ishuri dushobora kumuhereza Gatagara mu by'ukuri imikoranire yacu cyane cyane ishingiye mu kuba twahana abana bafite ibibazo bitandukanye wese agakora ikiri mu rwego rwe cyane cyane twebwe ibitaro byacu cyane cyane byita ku bana bafite ibibazo by'ingingo tukazigorora tukazisimbura cyangwa se tukaziha inyunganirangingo niho cyane cyane twebwe dukoresha ku byerekeranye no kuvura ubumuga bufata ingingo iyo bigeze rero ku rwego rwo nk'abana kujya mu mashuri nk'uko bahagarara urugero hariyo umwana udashobora kwiga kuri ku muvuduko w'abana batigeze bagira ikibazo abo ngabo rero Gatagara bafite ishuri niho hantu urebye dukorana ubundi nabo bakatwereza abana babona ko bashobora kuba bakeneye ubuvuzi cyane cyane bw'ingingo murakoze
urakoze nawe hanyuma Java Nkurunziza wowe nagira ngo tubwire muri makeya twari tumaze kumva ko hari ababyeyi zahara yatubwiraga ko hari ababyeyi bahisha abantu n'umusosiyali yabivuze Teofile yabivuze ko abana batishimirwaga n'ababyeyi bamwe bakabahisha abandi bakakora ku buryo zahara ati akareba ukora ku buryo asa nk'aho mutaziranye atanakuzi noneho wowe nk'umuntu ujya gushaka abo bana hari ababyeyi wasanze bakomeye ku bana babo ku buryo nubwo umwana afite ubumuga ariko yenda akumva adashaka kumurekura ngo amuguhe umujyane nubwo yaba yifuza kumufasha hari ahantu wasanze umubyeyi atinya cyangwa se adashaka kurekura umwana we ngo amujye kure
barahari bakoze icyo kibazo nko mu karere ka Rutsiro nagiye bari bandanye abo bana ngeze ku babyeyi ababyeyi bakizere bumva ko abana bagomba kubareka aho ngaho bakina ubumuga bazibanira burundu ariko kubera ko dukorana n'inzego z'ibanze abayobozi b'umudugudu baragiye bagerageza kubumvisha no kubigisha babereka avenue y'abana babo ko ari umwana ashobora kuzababaza ati kubera iki mutanyitayeho kubera iki mutambuje ariko muri make abo babyeyi barahari ariko finalema icyo arageraga bakabyemera bakampa abo bana iyo bavuye kwa muganga bakagerayo mu rugo nibwo ubona rwose ababyeyi bagize motion bagatangira gusaba imbabazi n'ibyo bavuze n'ibyo kubera uburyo batanyizeraga ariko babishimye iyo bamaze kubona resulta abo bana bazi
ubwo se nk'umwana nk'umubyeyi nako umubyeyi wakwifuza kuba yakohereza umwana we iririma wakwifuza ko bimufashamo hari nk'abashobora kuba badukurikiye muri uyu mwanya yabigenza ate kugira ngo abashe kuguha uwo mwana we igihe we waba ntushobora kumenya abantu bose abana bose aho baherereye n'abakeneye ubufasha yakugeraho gute
akenshi bakorana n'ibitaro bibegereye bitaro by'uturere aho ngaho baba bafite kontakti z'iririma hanyuma n'iririma bakampamagara cyangwa se abenshi bamaze kugira na telefoni zanjye n'iki byose barampamagara nkagenda ngafata amafoto kuko ntabwo ari ibintu biri otomatike ni ugufata amafoto nkohereza abo baterankunga bakabyapruvinga bitewe n'uburyo babona abo bana kandi ikindi bafasha abana babona batishoboye ntabwo ari uwo ari we wese
Dr. Albert hari abana bashobora kuba baza mukasanga nta kintu ushobora kubamarira abamutse bahari mu bigenza gute
murakoze cyane burya nta mwana ufite ikibazo waburi cyumarira mu by'ukuri ibikorwa bya muganga mu ku rwego rw'ubumuga ni byinshi cyane ngira ngo mwumvise ko icya mbere gukorera umwana ni ukumusuzuma abasosiyali bakaganira n'umuryango we hanyuma nyuma yo kumusuzuma umaze kuhari byanze bikunze ntiyabura intervensi ukora icya mbere utanga ubujyanama ku bujyanama rero icya mbere ni ukubwira ababyeyi bakumva neza ikibazo umwana afite bakumva neza nabo icyo bashobora kumufasha akenshi abantu bakunze gutekereza ko gufasha umurwayi cyane cyane ufite ubumuga ari ukumubaga muri kunyumva neza
turakumva
hari igihe umwana utamukorera operasiyo utamubaga ariko ukamuha ubundi bufasha icya mbere ushobora kubasha ababyeyi kujya bamurambura ingingo ushobora kubaha akagare ko kujya bamutwaramo kubera ko umwana niyo yagira ubumuga ntibimubuza gukura kuko hari igihe umwana aba ari umwana ubona ko azakenera guhora ateruwe umwana rero umaze kugira imyaka nk'icumi ntabwo wamutera nk'uko wamuterura afite imyaka ibiri itatu dushobora kubaha rero utugari two kubafasha kugira ngo bajye babona nabo uburyo bakora ibyo babo mu rugo ubujyanama bwo kugira ngo ari bo ari n'umuryango ikibazo bashinze neza bacyakire kandi batagira n'uwo barengane kuko hari igihe mu bibazo by'ubumuga abantu baba bakeka ko wenda ari amarozi wenda se ari nk'imana yabahariye icyo gihe cyose ubujyanama umubwira ibyo umuntu usaba gukora ahava abyumvise ku buryo ko hari ikintu gikomeye gituma umwana aba yumva cyane cyane umuryango wumva hari ikintu gihindutse muri wo ntihagire umuntu ubikomerekeramo yaba umuryango cyangwa se abaturanyi kuko nk'uko nari mbivuze hari igihe ubumuga bw'umwana ushobora kuzana ibibazo mu muryango ushobora kuzana ibibazo mu baturanyi umugabo akaba yakeka ko umugore wenda we ari ibibazo by'umugore yazanye iyo bamaze gusobanukirwa rero n'ikibazo cy'umwana hari ikintu kiba gikomeye ubukozi kuko ibibazo byo mu muryango biragabanyuka kandi batanga ubuhamya bw'uko hari ukuntu babyumvaga ukabona umugabo atashye cyangwa se umudamu atashye yumva byibuze aruhutse ku mutima ko atari ikibazo ahubwo ari ibyago byaguriye umuryango cyangwa se tukabasha gusobanura n'aho ibibazo byaturutse iyo ni intervensiyo yanjye birumvikana ko byanze bikunze n'uwo tubona tudakorera ibikorwa bihambaye byo kuvura kumubaga hari indi intervensiyo iri sosiyale cyangwa se psikolojike n'iby'imyumvire iba ihindutse ku babyeyi ndumva kuri icyo kibazo cy'abana twabibajije dusa naho ntacyo tumarira ari cyo gisubizo nabaha ariko mu by'ukuri ntiyaba habuze intervensiyo zikomeye dutanga wenda ibindi aza kubisubiza tumaze kuvugana ku bumuga tubuhura nabwo n'uburyo tubukoraho
murakoze cyane reka twibutse abatwumva ko iyi ari radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi mu kiganiro cy'ubuzima tuvuga cyane cyane ibyerekeye ubumuga abana bavukana n'ikigo ibitaro by'iririma byita kuri abo bana bibagurura ingingo, abakeneye kubagwa bakabagwa bagasubira mu buzima busanzwe. Nagira ngo mbwire abatwumva ko mushobora no guhamagara mukabaza ibibazo byanyu kuri Facebook, muduhe telefone zanyu hanyuma tubahamagare. Jema akabazo ka tekinike, ariko mwandike telefone zanyu. Ntimushobora kuduhamagara kuri telefone mwarimu musanzwe mumenyereye, turacyarimo kuyisuzuma no kuyikorera ubugororangingo. Ubwo rero mukoreshe Facebook, umwanya ni uwanyu, muhamagare mutwandikire tubahamagare kuri nomero muri bwe mwaduhaye. Nagira ngo nsubire gatoya kuri Madame Teofira. Umubyeyi nk'umusosiyare hari akazi kenshi mugomba gukora, harimo nako ko kuvugana n'ababyeyi baje babagana. Ababyeyi mukorana mute?
Murakoze cyane Eugenie. Ababyeyi dukorana kuri telefone cyangwa se bakaba baza hano gusura abana tukaganira. Mu biganiro niho duhuriraho cyane, bagarya ukunda kugira amasuku ku mbarabazo kuko umwana wanjye ubona byashyira nihera umubaza byinshi cyane, ukagenda umenya ibibazo afite kuko yahuye nabyo wenda hagati y'uwo bashakanye cyangwa se hagati ya sosiyete baturanye. Nibyo menya byinshi byavutse kubera ikibazo cy'uwo mwana. Ikiganiro rero duhura baje hano baje gusura abana cyangwa se babatuzaniye tukongera tugahura nabo cyane cyane kuri telefone. Hariho n'abiba ngombwa tukabasura mu ngo tubakiriye nk'abana cyangwa se tugiye kureba amakuru yabo uko bimeze. Ni muri ubwo buryo tugenda tuganira n'ababyeyi b'abo bana tuba dufite hano mu bitaro. Murakoze.
Yego, reka noneho twongere tubaze Zara gatoya, turaba tumurekuye mu kanya. Noneho twakire tubone umurongo wo kwakira abakunzi b'ijwi rya Amerika. Zara, nagira ngo muri aka kanya ugire icyo wabwira abana, cyane cyane abana nk'abo tuvuge, wavuze nk'abo mwiganye, nk'abana bakwifata gute imbere y'abagenzi babo bafite ubumuga, wabagira inama mbere na mbere?
Inama nabagira cyangwa se ubutumwa nabaha, nabaha ubutumwa ngira nti umwana cyangwa se umuntu uwo ari we wese ufite ubumuga ni umuntu nk'abandi. Icyo ni kimwe, ni icya mbere. Ikindi cya kabiri, akwiye ibyo umuntu nyine umuntu muri rusange akenera niko nawe abikenera, kuko ni umuntu agira amarangamutima, agira ibyiyumviro, uko abandi babara badafite ubumuga niko nawe ababara. So njyewe icyo nababwira ni uko bamufata nk'umuntu nk'uwundi, ikindi bakamuba hafi, kubera ko uko bagenda bamuha akato, uko bagenda bamwitaye amazina, uko bagenda bamukorera ibyo byose bikamushimisha. Hari abo usanga bagira agahinda gakabije, hari abo usanga bagenda bigunga, hari abo usanga bagenda bajya icyo navuga mu ndiko nabivuga mu Kinyarwanda itari nziza. Icyo nabasaba kubaba hafi, ubundi bakabagira inshuti. Ewewe, ni inshuti nziza burya bwose, ni inshuti nziza pe. Nabagira inama rero yuko batuba hafi, ndetse ntacyo abandi bageraho tuzageraho.
Yego, hanyuma naho ababyeyi by'umwihariko?
Ababyeyi nagiye nkorana n'ababyeyi bamwe na bamwe, hari proje y'abafite ubumuga nakoragamo 2018-2020. Ababyeyi bo nababwira ko umwana wese ni umwana, kandi ni umwana nk'undi, kandi akeneye ibyo undi mwana akeneye nabyo nawe akeneye ngo ufite ubumuga, akwiye kumwitaho nk'abandi ndetse akanamukunda.
Yego,
nibyo nababwira muri rusange.
Ni ubutumwa bwiza rwose. Reka tube tufashe iyo telefoni twakuhamagayeho, reka tube tuyi koresheje ku bakunzi b'ijwi rya Amerika. Turaza kongera kuguhamagara mu kanya ni hagira ushaka kukubaza ikibazo. Ubwo wihanganye gato ntugiye kure, ariko tugiye kuyifashisha. Urakoze cyane, ndagushimiye rwose. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro cy'ubuzima ni ikiganiro Ijwi rya Amerika ribategurira buri wa gatatu. Tugenda rero tuganira ku bintu bitandukanye. Uyu munsi turavuga ku bumuga. Ubumuga bushobora kuza igihe icyo ari cyo cyose. Tuganira n'abafite ubunararibonye mu bijyanye no kwita ku bantu bafite ubumuga, baba ababavura cyangwa se abafasha mu bundi buryo. Ni Dr. Albert, nagira ngo nongere mugarukeho gatoya. Ababyeyi babazanira abana mukabagira inama, mukababavurira, ariko se hari sinzi hari uwaza ababwira ati nta bushobozi mfite. Mukanya Java yatubwiraga ko abana bavurwa mu buryo bafashwamo n'uriya muryango wihaye kubitaho, ariko nanone ko hari abo batoranya bakavuga bati uriya turamufasha, ariko hakaba yenda n'uwaburiramo. Uwaba adafite ubushobozi bwo kugira ngo yivuze, yabigenza gute kugira ngo afashe umwana we kubaho ubuzima nk'ubw'abandi?
Mu bikorwa dukora mu kuvura abana, abo Java yatubwiye bakorana na Global Health Initiative, ni abana bafite ibirenge bya club foot gusa ibirenge birebana. Abandi rero ubwishingizi dukorana n'ubwishingizi bwinshi, ubu kandi turimo no gushaka uburyo dukorana n'ubwishingizi bwa mituweli abantu bamenyere kuri mufu. Abana rero umwana uze tukabona afite ubumuga dushobora gukora intervention, dushobora kuvura bugakira, natwe tujya tugira uburyo abo tubonye bishoboka tugerageza kubashakira inkunga ku buryo ababyeyi bagira icyo batanga noneho n'ibitaro binyuze mu baterankunga babyo tukaba twabavura, abo baterankunga bakabyishyura. Mu by'ukuri ikibazo cy'ubumuga ntabwo ari ikintu cyoroshye nk'uko umwana mwaganiza yavugaga. Abana bafite ibibazo by'ubumuga kubuvura birahenda, ngira ngo nk'uko umwana abivuze n'umuryango w'abibumbye wita ku buzima ugaragaza ko n'ibigo bivura ubumuga byinshi bidafite ubushobozi buhagije, bisaba ibikoresho bihambaye, bisaba umwanya, bisaba n'abantu babifitiye ubushobozi buhagije. Ubwo rero twebwe abatugannye ntabwo tubasubiza inyuma, tugerageza kubashakira ababatera inkunga, yaba ababikora ku giti cyabo cyangwa ku bugira neza bwabo nk'abo bo muri Global Health Initiative. Ariko kandi noneho Caritas irabafasha, Caritas za buri diyoseze, nanakibukaga ko ibitaro n'ibitaro bya Arkidiyoseze ya Kigali mu by'ukuri ntabwo inyungu y'amafaranga menshi ariyo ibigambiriwe. Tugerageza gufasha abana, tukabashakira imiryango ibafasha, tukaborienta cyangwa tukabohereza ku miryango ibafasha nka Caritas, tukabohereza mu kigo cy'igihugu cyitwa NIDOR gishinzwe abantu bafite ubumuga, ku buryo urebye nka 90% y'abatugana usibye wenda umuntu agize ubunebwe cyangwa agacika intege mu nzira, ubundi 90% ubujyanama tubaha nabo aho tubarangira kujya gukomanga birangira tubafashije mu buryo busobanutse, kubera yuko abafasha abo bana barahari. Ikibazo ahubwo ni uko ababyeyi bamwe baba batazi neza inzira yo gucamo, ariko kimwe serivisi zacu za sosiyale n'ubujyanama n'ubuvugizi bituma abana hafi 95% batugana. Igisubizo cy'ikibazo cyabo iyo uganiririma igisubizo cy'ikibazo cy'ubumuga bw'umwana kiba gitangiye kubona umurongo, kandi bikarangira hari inzira nziza bikugejejeho.
Iyo ni inkuru nziza. Twakire ku murongo wa telefone Aniseti.
uranyumva
mwerewe
ye urahagana hehe
muri komune mugamba iri mu ntara ya bururi
nibaso mu Burundi
yego
ye ufite ikibazo cyangwa ni igitekerezo
ane ni igitekerezo ubuga umuntu abuhebura apfuye uri ego mna wabuga yuko ubumuga butanguye muri kino gihe ubumuga bwamyeho kandi buzokwama bwa muri no minsi turibona haribonekeza ubumuga ku rugero rwo hejuru abantu tubona ngo waruka ruvuka atabitse imwe imwe umubiri urafite ikibazo nagira mbaze ubutumire ubwo bumuga bwibonekeza ku rugero rwo hejuru kurusha uko twabibona mu minsi ndabiza ku kintu mudo twaciyemo nk'intambara cyangwa mudo dufungu ama ikindi kibazo ndabona nk'abantu baba bafite ubumuga usanga cyane cyane nko ku mabarabara mu bisagara cyane cyane nk'aho tubona nk'ibujumbura usanga abo bafite ubumuga nk'abantu bamwe bamwe babakoresha mu buryo bwo gusenga birirwa bicaye ku mabarabara batega amashyi uruzuba imvura umukungugu byose bibahereraho nta kuntu bo bashyira mu bigo ibyo bakabafashirizayo aho kuguma bicaye ku mabarabara baseze nk'amashyi baseza abahisi urakoze
ye urakoze Aniseti reka ubwompe umwanya muganga Albert agira icyo abikubwiraho Dr. Albert
arakoze ndumva hari asa n'uwari utanze ibitekerezo wenda namuha ubuhamya cyangwa se experience yo mu Rwanda gifite ubu ngubu ni uko kugira ngo umuntu agire ikibazo cy'ubumuga icya mbere bisaba ko politiki z'igihugu zibitekerezaho zikadefinita cyangwa se zigaha umurongo ikibazo uko giteye mu Rwanda rero ngira ngo ibintu byinshi byatekerezwaho ku bijyanye n'ubumuga ngira ngo wenda banyumva baba muri ubwo muri iyo domaine hari n'igihe nanjye baza kumuhagara bakambwira ati wabivuze nabi ntabwo tuvuga ikimuga mu Rwanda ari tuvuga umuntu ubana n'ubumuga mbese hari amazina agomba kuvamo kugira ngo abantu babanze bafate ikibazo ko kitari umuntu atari umuntu wo ku rwiciro cyo hasi ugereranyije n'abandi iyo rero umaze guha umurongo ikibazo cy'ikibazo ukavuga uti uyu ni umuntu nk'abandi ariko wenda afite limitation cyangwa afite birantega zituma ataba yitwaye cyangwa se adafite ubushobozi nk'ubw'umuntu nk'ubw'abandi bantu bakikije icyo gihe rero habaho bya gahunda zigamije gutera abantu inkunga iyo ari mukuru hashobora kurebwa icyo ashoboye mu mbaraga ze umuntu ashobora kuba afite amuga y'amaguru ariko afite amaboko mazima ashobora kuba afite ubumuga bw'amaguru n'amaboko ariko afite mu mutwe hazima hakora neza kurusha n'abantu bagendesha amaguru icyo gihe rero gahunda iba iriho akenshi ni byiza ko abo bantu bajya hamwe ari imiryango cyangwa se leta ikabatera inkunga kugira ngo bagire icyo bakora kibyara amafaranga kibyara ibintu bitandukanye by'agaciro nzi ko nk'abantu mu Rwanda abantu benshi bameze gutyo byatangira igatagara abantu muri laboratwari nyinshi zo mu Rwanda wasangaga abantu bakoramo abafite ikibazo cy'ubumuga ibyo byanze kubera ibyo nyakwigendera Koreponda Gishimana yakoze akabakura mu bwigunge akabashingira ishuri ryo kwiga ibi bikoresho by'abantu bamugaye inkweto se imbago yabakoreye aturiye cyangwa se sinzi ko nayita uruganda rwo gukora ibyo bikoresho kugira ngo bifashe bagenzi babo ibyo bintu byose rero iyo abantu bishyize hamwe kandi na leta ikabishyiramo umurava birangira abo bantu batabaye abasabiriza ahubwo ari abantu bafite ibikorwa by'indashyikirwa n'abantu baza kubigiraho ndatekereza ko icyo ni cyo cy'ingenzi cyakorerwa bene abo bantu aho kujya kubashyira mu bigo nanone kubashyira mu bigo birangira bibaye nyine ni cya kigo kibimuga ni cya kigo kimuni ugasanga nyine n'ubundi ubavanye mu bibazo ubashyize naho mu bibazo biri rusange uwari ufite ikibazo cye wenyine ahubwo habaye ikigo cy'abantu bafite ibibazo ntekereza ko ibibazo atari byo byiza ahubwo ni amashyirahamwe abafasha kuganira no gutuma kwiteza imbere no kubona ifaranga ibintu bibi hanyuma rero ku bumuga hari abantu banabukunda banabugira ari bakuru koko nk'uko inzego bivugaho ibihugu bivuye mu ntambara niba bivuze ubumuga basigiye n'intambara nabyo n'abakuru tugerageza kubafasha dukurikije ibibazo byabo ntekereza ko hari uwo azi cyangwa se umubanyi iri rimasinakure burya y'i Burundi ntekereza ko nibwo minota 15 kugera ku mupaka hariya hirya ahantu ndatekereza ko bahita inemba kandi hari n'abarundi bajya baza kwivuza hano bavuye i Burundi yaba i Bujumbura cyangwa se mu ntara duturanye ntekereza ko nawe tuhamuha karibu cyangwa se abandi bantu yajya baturangira ngira ngo nimero zacu nituza kurangiza ikiganiro turazibaha ku buryo ufite ikibazo yaduhamagara tukamubwira uko tucyumva n'icyo twamufasha kugira ngo dukomeze gufatanya guteza imbere abantu bafite ubumuga ariko tugabanyije kugabanya ingaruka zibagiraho dutumbereye ko biteza imbere bakagira akamaro kuri ubwabo ku miryango yabo ndetse no ku bihugu byacu murakoze
Dr. Robert mbere yuko dukomeza ndumva icyo ni igitekerezo cyiza cyo gutanga telefone koko kugira ngo wabakenera abone uko yabageraho mwazitanga none aha ngaha kugira ngo tutazakuvaho tubyibagirwa cyangwa se n'umwanya ukaza kutubana mutoya
mu kanya gato umusosiyali yaza guhita itanga n'umutwe telefone bahamagaraho
ubwo ndamuha ijambo mu kanya hanyuma agire icyo abivugaho ariko Aniseti yari yabajije n'akabazo ka jyana n'ubumuga burimo kugenda bwiyongera muri bino bihe avuga ati abantu benshi barimo kugaragara bafite abana bavukana ubumuga byabise biterwa n'ibyo turya byabise biterwa n'uburyo abantu babayeho muri kino gihe haba hari ubushakashatsi bwakozwe yenda kugira ngo mugire icyo mumubwiraho niyo kaba ari gatoya
ibibazo bitera ubumuga abana bivukana uyu munsi mu byabura imvo nkuko yabitekerejeho kuva na kera hari ubumuga bizwi ko buzwi bufite ikibutera cyane cyane imiti ababyeyi bafata batwite hari imiti rwose bizwi neza kwa muganga ko utayiha umubyeyi utwite ni byiza rero ko umubyeyi utwite kugira ngo nk'umuti agomba kuhabwa n'umuganga umukurikirana umubyeyi utwite akirinda kunywa umuti yihaye ku ndwara iyo ariyo yose umubyeyi utwite rwose ni byiza ko imiti yose umuti wose niyo waba umutwe ubanza ukawuhabwa n'umuganga atari ukuyifatira muri farumasi icya kabiri byaje kugaragara ko abana bafite ababyeyi batwite bakaba banywa inzoga ni ikibazo gikomeye ku mutwite cyane cyane mu gihembwe cya mbere kandi rero ubyirebeye ukurikije uko abantu muri observation ubona ngira ngo ugereranyije na kera ubona ko abantu bakiri batoya ndavuga ubwo bari mu myaka yo gutwita bakunze gufata rwose agasembuye mu Burundi babyita ikiyeri ntabwo ari ibintu byo gushyigikira umuntu ubona umuntu utwite anywa inzoga yagakwiye kumubuza kubikora kugira ngo kuva na kera nawe urabizi Jeni hari abantu bakunda kuvuga ngo umuntu yatwara inzoga runaka biriya bintu byose ntekereza ko ari imyumvire dukwiye guhindura ikindi rero kandi nanone muri iki gihe ushobora no kutanywa imiti wandikiwe n'abaganga ariko ukagira ibibazo by'ibyo turya nk'uko yabivugaga muri iki gihe abantu turya ibintu byanyuze mu nganda iyatari byanyuze mu nganda kugira ngo urye ari inka ari ihene nabonye nta kitakirya ibinini ihene zirya ibinini byinshi inka zirya ibinini byinshi iyo bigeze ku ngurube byo birakabya
ni byiza rero ko ubu ngubu mu mitekerereze y'abantu kandi bagezeho hari ikintu kiri gutera imbere cy'uko cyitwa One Health. Ubuzima bumwe, ubuzima turiho ntabwo tukibwisangije n'abantu, ubuzima turimo tubusangiye n'inyamaswa, tubusangiye n'ibihingwa, ariko ahantu hose haba hari ifumbire mvaruganda, amatungo arya ibinini, ibyo byose mu rwego rwo kugira ngo turwanye inzara ni ibintu byiza. Ariko urebye utekereza ushobora gusanga n'ubwo ubushakashatsi butaraba bwinshi, ari byiza ko abantu batangira gutekereza ko niba uri kwiga ibigendanye n'amatungo utekereza abantu, niba uri kwiga kuvura abantu utekereza uko bavura ibihingwa, uko bavura amatungo, kugira ngo umunsi umwe nurangiza kwiga kimwe muri ibyo twavuze haruguru ube ufite ubumenyi rusange ku byerekeranye n'ubuzima. Ku buzima ubu ngubu ntabwo ari ubw'umuntu gusa, tubusangiye n'ibindi biremwa, kandi noneho kubera ko tugomba kubirinda natwe tukabaho, urumva mu kubaho bikeneye imiti, tukakenera imiti. Ibyo byose rero hagomba kubaho imitekerereze, guha amatungo umuti. Ese ntacyo watwara umuntu, ese itungo ryariye umuti runaka ryaribwa ryari n'abantu nyuma y'uko ryaretse umuti? Yewe, ndumva icyo ni ikibazo gikomeye umushingantahe yatubajije, ariko ntekereza ko nayo na OMS cyangwa se izindi nzobere mu by'ubuzima nazo zibikoraho, kugira ngo mu gihe twaganaga n'abantu b'abaveterineri, urugaga rw'abaveterineri mu Rwanda, icyo kintu bishobora kugitekereza. Kandi numva ko tugomba guhuza ahubwo ari abaganga n'abantu, ab'amatungo, igihe kimwe bakajya baganira ku bibazo bihangayikije abantu, cyane cyane nk'ibyo by'ubumuga dukeka ko bishobora kuba biterwa n'imiti. Hanyuma rero ubwo tumaze kubona ibyo ngibyo byose tubihurije hamwe, twavanamo umwanzuro w'icyakorwa n'ibyo twaha abakora imiti cyangwa baha imiti abantu n'amatungo, ndetse n'ibimera, imikoranire yatuma tugabanya ibibazo bishobora kuba byaturuka kuri izo mpamvu. Murakoze.
Yego, yego, urakoze nawe. Twakire na Gilbert. Gilbert, uratwumva?
Halo?
Oui.
Ndabumva neza cyane.
Yego, urahagana hehe?
Halo?
Oui, uri hehe? Ufite inama cyangwa n'igitekerezo?
Ni mu Bujumbura mu Burundi.
Yego, yego, ijambo ni ryawe.
Nagomba kumubaza akabazo. Mbega ko mbona hariho abantu bagira ubumuga bakuze, ziba biva kuki? Mbega aho bariho nk'igifungurwa umuntu yofungura kugira ngo yirinde ubwo bumuga buza amaze gukura?
Ubumuga buratandukanye. Dr. Albert, mwamusubiza muri make.
Namwumvise, arakoze cyane. Ubumuga bw'abantu bakuze bubaho koko, kandi bugenda bubaho bwinshi, cyane cyane bitewe n'uko yaba muri Afurika n'ahandi n'abantu batangiye kugira igisirimu, kurya neza, ku buryo abantu basigaye usibye ahabaye intambara, abantu basigaye bagira imyaka myinshi yo kubaho. Iyo rero hari ubumuga bushobora kuzanwa n'imiterere y'umuntu, yaba igitsina cye cyangwa se yaba n'ibyo akora. Urugero, ngira ngo tuzi ko iyo umudamu amaze gukura akageza imyaka mikuru, ababyeyi bacu bagenda bagira amagufwa yoroshye bitewe n'uko umubiri wabo ukora. Icyo ngicyo urumva ntawagiye isimbuka. Ariko iyo nabwo umuntu ageze mu gihe cya menopoze cyangwa se igihe aba atagifite bwa bushobozi bwo kubyara kubera imyaka, babyita gukura mu Kinyarwanda, sinzi mu Kirundi uko babyita, icyo gihe bisaba ko yegera abaganga bakajya bamufasha, bagenda bapima bareba uko amagufwa ye angana cyangwa akomeye. Bityo bibaye ngombwa barebye mu mafoto cyangwa se mu bizami bikorwa mu maraso, bashobora kumwongera imiti. Ngira ngo hari abantu benshi bazi ko bajya bavuza abantu karisiyumu, abantu benshi barabizi.
hanyuma ku bandi bantu tuvuge nk'umuntu w'umukinnyi usimbuka ahantu hari hare cyangwa se abantu bakora imirimo ivunanye isaba ko umubiri ukora cyane nkunda gutanga urugero rw'inkweto inkweto ngira ngo uko twakuze twambaye inkweto nyinshi cyane ukarugura ari rwiza kandi rukomeye ariko urugendesha rugahengama kubera ko rugenda runanirwa na stress cyangwa se n'imbaraga niyo tugenda turushyiraho ingingo zacu rero nubwo zikomeye kandi zikoranye ubuhanga bukomeye byagaragaye ko uko umuntu azikoresha cyane nazo zigenda zisanga buke buke ku buryo utuntu nakwita sinzi uko nakwita tuba hagati y'amagufwa yo mu ngingo ku buryo amagufwa adakora naho natwo turasaza nk'uko za nkweto twabivugaga zigenda noneho ubwo igufwa buke buke rikajya ryagenda rikora ku rindi umuntu akuka azajya kubona umuntu wari ufite ukuguru kurambuye gusororotse kuragoranye ibyo rero nabyo bizanwa n'imyaka ariko n'akazi ukora cyangwa se abagize impanuka bakavunika hafi y'ingingo nabo bashobora kugira ubumuga bugoramisha cyangwa se butuma ingingo zigorama cyangwa zigorama n'iri gupfuka kandi ryavunikiyemo hagati naryo iyo ritaguwe neza riragorama ndatekereza ko ari ubumuga ubundi rero ubumuga buterwa n'impanuka zo mu muhanda kugira ngo iterambere abantu bagira impanuka mu nzira kubaka amazu ahanda yagera hejuru umuntu ashobora guhanuka akavunika cyangwa ndetse akangirika ibintu bishobora gutera ubumuga ku bantu bakuru cyane cyane n'ibyo ni impanuka ni ugusaza kw'amagufwa nabivuze ku babyeyi abadamu noneho ibindi ni ibizanwa n'akazi n'imirimo yacu ya buri munsi ndumva hari urebye ni ibyo ngibyo ikindi n'abagira ibibazo nka za kanseri cyangwa se diyabete nayo ishobora gutera ibibazo ingingo zikaba ibibazo ndetse ahagana ku maguru hasi hakaba hatagira amaraso neza ntunze neza ku buryo hangirika ku buryo bishobora gutuma haba ubumuga rimwe na rimwe bitewe n'ubuvuzi abantu bahawe niba umubiri udashobora kwakira amaraso umeze nabi ntabwo ukuguru hari igihe birangira kwa muganga bagusabye ko cyangwa bakubwiye ko kukugura niba ari kuguca nibyo ni ubumuga ndumva hari ngerageje kumuha muri make igitera ubwo bumuga bw'abantu bakuze murakoze
ubwo ndumva bikurikiye byumvise reka noneho nk'umwanya Theophile ni kaga telefone ya nomero ya telefone abe yayitanga ku buryo abantu bakenera bagerageza bashaka kubasaba inama cyangwa se bakwifuza kuza kwivuza babageraho mu buryo bworoshye Theophile
yego murakoze
oui
murakoze nomero ya telefone ni 0785 3621 2 nasubiramo 0785 3621 2 niyo nimero umuntu yahamagaraho tukamuha ubufasha bwose uburyo yabonera serivisi nziza hano mu bitaro bya Rilima murakoze
yego hanyuma abana muba muri kumwe umunsi ku wundi bababwira ibibazo ki bafite ese uri ku bitaro ashobora yakumbuye ababyeyi ashobora kugenda akabasura cyangwa baguma ku bitaro kuva binjira bajya kuvurwa kugeza basohotse bamaze kugukira
abana bari mu bitaro ntabwo basohoka ngo bajye gusura ababyeyi baguma mu bitaro ariko bizaho barakumbura baraza arakubwiye kuyihinduye mu rugo cyangwa se nkeneye ibikoresho runaka kuko ibikoresho bakoresha by'isuku ababyeyi ni bo bazagurira icyo gihe dufata iyi nimero y'akazi tugahamagara umubyeyi tugakoma umwana bakavugana hari n'ababyeyi bo ubwabo nabo barahamagara kubaza umwana wanjye mwiza ate akoresheje kuri iyi nimero y'akazi nabwo tukamuha amakuru yaba ari umwana uzi kuvuga tukamumuha bakavugana yaba atari uzi kuvuga ugahitaba ko umubyeyi azaza kumwiturira akamureba ariko nta mwana ugisohoka ngo avuge ngo arataje ikije ko anigiye n'abaganga bacu badokere bacu babibona yo hari igihe kigeze nk'umwana umaze amezi menshi akaba yamusezerera umwana akagenda akajya mu rugo akazagaruka nyine muri konseri akagaruka no mu bitaro ariko yaravuye no mu rugo yaravinjiye n'ubuzima yaravinjiye na miliye ahantu kuko hari igihe umwana yivumbe n'utazi kuvuga ugasanga arifumbiye yanze kurya ugasanga yewe n'amavuta nta mufata ukabona n'ubuvuzi bari kumukoresha ubona biranze icyo gihe biba bigaragara ko hari ikintu kibura muri we turabisaba kubibwira muganga ikibazo umwana afite nawe aba abibona akamusezerera umwana akaba atanze muri we akazagaruka nyuma agakomeza kubisoma hano mu bitaro
hanyuma Java twamaze kumva ko muganga yatubwiye ko n'abantu bakuru bashobora gufashwa aho ngaho ku bitaro najya ngo baze mu bana mubona hari umwana hari imyaka mutarenza hari ubwo uriya muryango Global Health Initiative ushobora kuvuga uti uyu mwana yarengeje igihe ntabwo twamushyira mu bo tugomba gufasha muri iki gihe sinzi uko batoranywa ariko mwagira icyo mubitubwiraho
cyane ku byerekeye n'imyaka y'abana urebye bafata guhera ku mezi atatu kugeza ku myaka 18 aho niho abo nibo dufata
ntabwo wavuga ngo umwana wageze muri 15 cyangwa se 18 ntibazabasha kumugorora ngo babe bamuheze
oya iyo tumujyanye mu gukorerwa konsiritasiyo aho ngahirima niwe badesida bakavuga umwana amagufa ye hari ukuntu ameze bashobora kuyagorora cyangwa ntibashobora kuyagorora nibo baduha umurongo ariko bariya bo akenshi nta mupaka bagira bafasha abana icyo bagenderaho cyane cyane ni ukureba uyu mwana arishoboye cyangwa ntishoboye akenshi bafata abana bakomoka mu miryango itishoboye kuko baba bazi ko abishoboye bashobora kubyikorera
reka mbonereho n'akanya amasogonda makeya dusigaje ugire n'icyo wabwira abatwumva mutwanzura
ubutumwa natanga muri uyu mwanya ndahera ku babyeyi bafite abana bafite ingingo zitameze neza ndabakangurira cyane rwose kuba bakwitabira kubageza kwa muganga abaganga bakabanza babasuzuma bakareba igikwiriye kubakorerwa ntibakomeze gutinya bavuga ngo abana babo ntacyo bashobora kuzakira cyane cyane ko hari ababyeyi babyumva muri ubwo buryo ikindi ndashimira ubuyobozi bw'ibitaro bya Rilima ya Centre de Chirurgie Orthopedique ubwitange bakora nta muri uyu murimo wo kugorora ingingo ntabwo ari umurimo woroshye bose uretse no kubavura hari ibindi birenze bakora ubwitange bakora amasaha menshi ubona mbese iyo umwana ari hariya aba ari ababyeyi be bityo rero ndabashimira cyane uburyo bafasha aba bana ikindi bikamboneraho umwanya wo gushimira umuyobozi wa Global Health Initiative witwa Greg Hodgson kubwo ubwitange yageze ashakisha n'abandi baterankunga tukaba twarashoboye gufasha aba bana bageze kuri 89 umusaruro rwose waragaragaye kandi namwe nabashimiye uburyo mwaduhaye umwanya wo kugira ngo dutange iyi mesaje sinzi niba natanga telefone yanjye kugira ngo uwumve ikiganiro nk'iki kiganiro azashobore kunkontakita biramutse bikenewe
yitange vuba vuba kuko amasegonda ni make cyane asigaye
0 7 8 2 0 7 4 0 7 4 0 7 4 murakoze cyane
yego namwe murakoze Dr. Albert amasogonda ni nk'icumi gusa
murakoze cyane Jeni nagira ngo abadukurikiye bamenye ko itaro bya Rilima bikomeje gahunda yo kuvura abana kandi ikintu cya mbere nabwira abantu gikomeye ni uko ubumuga buravurwa bugakira icya mbere ni uko umuntu abwerekana abaganga bakareba icyo bakora bakamufasha kandi buri muntu wese abafitiwe ikintu cyamukorerwa. Ndumva rero nanjye nashimira ijwi rya Amerika ryaduhaye umwanya,
murakoze
abemeye gutanga ikiganiro kandi mu rugero rwose turahari kugira ngo dufatanye mu gutanga inama zatuma abana bavurwa ubumuga.
Nanjye ndabashimiye mwese. Yee, ndabashimiye mwese abo twari kumwe muri kiganiro, nshimira n'abaduhamagaye. Mwakoze cyane kuri Radio Ijwi rya Amerika, mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mugire ubuzima buzira umuze.